SBS Radio.
O se tala fia fia le maua o lo o la uma pēni ta meiti se to se fuluma le lua. Ma le whaia onga o la lātou au soka i tonu o se ana i leitu i mātu o Thailand. Na langona ina le alanga o le fia fia ina ua maua le tala ua feso o ta ise au maulu whaapitoa mai Peretania. Ma ila tau lea ua owa i le iwa aso o le ilo loa i te tonu o le ana le Tam Luang Caves. Na awa yatu ma se vaenga whaapitoa o leo leo le malo tele le Australian Federal Police i le ngā luenga la vea i. O se tasi o tinana le ilo ana na tama i te tonu o le ana ua iwa fo ipo o tau o la wapi i fafoane o le awala ya ngai i te tonu.
Today is the best day. I've been waiting for my son for so many days. I thought he only had a 50% chance of survival.
E maua tamaiti pe ua fase lau mita le mamao, mai le vaenga o le ana na masalomia o iai. E na whaalia le whaia onga, na angai i se vaenga angai i lunga o se tasioana, ona ua lolofia ma si itia le suavai ona o le tetele o lolonga i tutonu. O se vaenga le nei o le leo o se ata video na pueina e se tasi o le au maulu mai Peretania ina ua whaato a lato maua tamaiti.
How many of you? 13? Brilliant. We are coming. It's okay. Many people are coming.
Many people.
We are the first. Many people come.
O tamaiti e i le vā o le se fulma le tasi ma le se fulma le ono tausanga le mātutua, ma lo lātou whaia onga o la lātou au soka e lua se fulma le lima tausanga le matua. Ma ele o iloa pe aisea na asia si ai e tāwha whao i tonu o le ana, ina ua uma lātou practice i le aso lua se fulma le tolu o uni. O se tasi le nei o ngā luenga la vea i ua au au whaatasi i aini sui mai atunu u ese ese, e au fiai, au se talia nei, Amerika, Saina, Myanmar, Laos, ma Peretania. O se tasi o le vaenga mai Amerika, na taita ia le tamaitai o Captain Jessica Tate o le Air Force.
It's a multinational rescue effort and it's led to a success. So I don't even think like my role is tough when I see all of Thailand here, you know, putting everything that they have in order to rescue these kids. And look, a miracle.
Captain Jessica Tate o le Air Force America. Ai ui ua maua tamaiti ma lo lātou whaia onga. Ai o le isi lu i tau sili o na whaingatā nei, o le au maia leo i lātou i fafo. O na o loolonga i te tonu o le ana, o se tasio awala o lo sila sila iai. O le a o ina leo tamaiti i le tomai e maulu po o le scuba diving. Ai le teimi nei, na sa anua le kovana o le tū mālo Chiang Rai, olo o tau mawhai pēa e pamu i fafo le swa vai, ma olo o asia sia e fōma i tamaiti, e siaki i a ritulanga olo lātou ma alolosi, ai o tau sa ili se auwalai au mai ai i lātou i fafo.
The doctors will assess the children's health. They will care for them until they have enough strength to move by themselves. Then we will decide how to move them out.
Le kovana o le itu mālo i le itu i mātu o Thailand, le olo o iai. Ia le ana o le Tam Luang e pei ona olo o iai pei te tonu le whānau e toa se fulmanatasi o se au soka malalato whaia onga. Ma olo o whamoemoe e sa ili se awala e au mai i fafo ia o le tala fia fia ona ua maua i lātou olo ola umapea ma malolosi.
sbs.com.au